precious name of Jesus Christ, our Lord.
Amen.
It's a great privilege for me to be here today. And I wish some of the brothers would have come to share the word of God
this evening.
For me, this is a very special year.
Amen.
I look back to 50 years.
Amen.
To 50 years when Brother Branham told me in
1958,
Brother Frank, you will return with this message to Germany.
Alimwambia ndugu Frank, utarudi Ujerumani na huu ujumbe.
50 years is a long time.
Miaka 50 ni muda mrefu.
You know that I knew Brother Branham personally.
Najua nilimfahamu ndugu Branham kibinafsi.
Exactly for 10 years.
Nilimfahamu kwa miaka 10 kamilifu.
But before I knew Brother Branham,
lakini kabla sijamfahamu ndugu Branham,
I knew my Lord.
Amen.
I knew the Lord as my Savior. Now I should share a few things with you from the Word of God. And we shall start reading one very special verse. Amos chapter 3.
Amos 3.
Can two walk together except they be agreed?
Je, watu wawili waweza kutembea pamoja isipokuwa wamepatana?
Let us pray.
Tuombe.
Our Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni,
we commit this service to you.
Ibada hii tunaiweka mikononi mwako.
In the name of Jesus Christ,
kwa jina la thamani na Bwana Yesu Kristo Bwana wetu.
And we ask you to make this a special day.
Na tunakuomba ufanye hii kwa siku maalum. Muda maalum.
When we shall agree with you.
Ambapo sisi tukubaliana na wewe.
Amen.
With your word.
Na neno lako.
Amen.
That we can walk with you.
Kwamba tutembee pamoja na wewe.
Amen.
Lord, be with us.
Mpendwa Mungu, uwe pamoja nasi.
In Jesus' holy name.
Katika jina tukufu la Yesu.
Amen.
Amen.
You may be seated.
Naweza kukaa.
As I said, I look back to 50 years.
Kama nilivyosema, natazama miaka 50 nyuma.
In sharing the message of the hour with the inhabitants of the earth.
Kushirikiana na ujumbe wa wakati wa mwisho na wakazi wote wa dunia.
I look back to 55 years in the ministry.
Ninatazama nyuma miaka 55 katika huduma.
Now the special verse we read.
Sasa huu mstari maalum ambao tumesoma.
Can two walk together unless they agree?
Hawawezi kutembea watu wawili pamoja isipokuwa tu wawe wamekubaliana.
First, before you can walk with somebody,
kwanza kabla hujaanza kutembea pamoja mtu fulani,
you must meet the person.
Lazima ukutane na mtu.
First you meet the person.
Kwanza unakutana naye mtu.
Then you agree with that person.
Alafu wewe unakubaliana na yule mtu.
And then you walk together with that
person. Sasa ndipo unatembea pamoja na huyo mtu.
Like in the match.
Kama vile katika
two young people meet.
Kama vile katika ndoa vijana wawili wanakutana.
And they talk with each other.
Wanazungumza mmoja kwa mwingine.
And then they agree with one another.
Baadaye wanakubaliana mmoja kwa mwingine.
That they wish to walk together through life.
Kwa kwamba wanapenda watembee pamoja.
My thoughts go back to Enoch. To Enoch, the man in the Bible.
Kurudi kwanza kwa Enoch ndani ya Biblia.
The Holy Scripture says.
Maandiko yanasema kwamba.
In Hebrews chapter 11.
Katika Waebrania sura 11
verse 5 and 6 mstari wa 5 na 6 that Enoch walked with God
kwamba Enoch alitembea na Bwana
and he had a testimony
alishuhudiwa
that he was pleasing God
kwamba alikuwa akimpendeza Bwana
and then the day came
na ndio siku moja ikaja
when he walked with the Lord
wakati alikuwa akitembea na Bwana
amen walked with the Lord on earth
alitembea na Bwana hapa duniani
amen but then he was taken to glory
lakini akachukuliwa kwenda kutukufuni
he was no more on earth
na hakuonekana tena hapa duniani
my brothers and sisters
ndugu zangu na dada zangu
this is God's time
huu ni muda wa Mungu kwa ajili ya watu wa Mungu kukutana na Bwana ile
to agree with him
kukubaliana naye
to agree with his word
kukubaliana na neno lake
to become one with him
kuwa mmoja pamoja na yeye
and then we walk with God
na ndio tunatembea na
Mungu and the moment comes
na muda unakuja
the moment comes
muda unakuja
when we shall go a few more scriptures
andiko moja tena kidogo
2 Corinthians chapter 6
wa Korintho wa pili sura ya
14
kuanzia mstari wa 14
I'm just referring to these scriptures
yes
I'm just referring
okay, I know that reading wa Korintho wa pili sura ya 6
if we read all the scriptures
okay
that are upon my heart then we shall be here tomorrow morning
kama ni kusoma maandiko yangu yote uone sababu
I just love the word of God.
Napenda tu neno la Mungu.
We are the part of the word of God.
This is sehemu ya neno la Mungu.
The word of God lives in us.
Neno la Mungu naishi ndani mwetu.
In the word of God.
Na sisi naishi ndani ya neno la Mungu.
Of the hour.
Ujumbe wa wakati.
It's the promised word for this day.
Neno la ahadi kwa ajili ya siku ya leo.
And we are the children of promise.
Na sisi ni watoto wa ahadi.
Receive the word of promise.
Unapokea neno la ahadi.
Believe the word of promise.
Unaliamini neno la ahadi.
And receive the revelation.
Na unapokea ufunuo wa wakati.
How could two walk together?
Inawezekanaje wawili watembee pamoja?
Unless they meet.
Isipokuwa tu wakutane.
Unless they agree.
Wakubaliane.
How can you walk with the Lord?
Inawezekanaje wewe ukatembea na Bwana?
You must meet him first.
Lazima kwanza kukutana naye.
And then you must agree with
him. Alafu kubaliane naye.
And then you walk with him.
Hapo unatembea naye.
All the prophets.
Manabii wote
knew the Lord personally.
Walijua Bwana kibinafsi.
They heard his voice.
Walisikia sauti yake.
They received his word.
Walipokea neno lake.
And they walked with God.
Na walitembea na Bwana.
It was the same with Brother Branham.
Na ndivyo alivyokuwa na ndugu Branham.
I'm not here to preach William Branham.
Siko hapa kumhubiri William Branham.
I'm here to preach Jesus Christ.
Niko kupiga ba injili yote.
Jesus Christ is saying.
Yesu Kristo yule ni yule
yesterday, today, and forever. But as we have come to the end of the end time,
kia wakati wa mwisho wakati.
We understand from the Holy Spirit.
Tunafahamu kulingana na maandiko matakatifu.
That God has a plan.
Kwamba Mungu ana mpango.
A plan of salvation.
Mpango wa wokovu.
And the God made promise.
Na Mungu na ahadi zake.
And the New Testament.
Katika Biblia mpya.
With the fulfillment of promise.
Ambapo ahadi zinaanza kutimia.
John the Baptist was a promised prophet.
Yohana Mbatizaji alikuwa ni nabii aliye
He was a man sent from God.
Alikuwa ni Mungu aliyetumwa
kutoka kwa Mungu. With the word of God.
Na neno la Mungu.
To the children of God.
Watoto wa Mungu.
To prepare the way of the Lord.
Kuandaa njia ya Bwana.
And to make the people ready for the Lord.
Na kuwafanya watu wawe tayari kwa ajili ya Bwana.
In the same way.
Ndipo hivyo hivyo. William Branham alikuwa nabii aliyeahidiwa.
Na
kutoka wakati.
With the word of God.
Na neno la Mungu.
To the children of God.
Watoto wa Mungu.
You'll meet the Lord in his word
first. Kutana na Mungu kwenye neno lake kwanza.
Kwanza
kutana na Mungu kwenye neno lake.
We have to understand.
Ndipo tunaelewa.
There is only one manifestation of God.
Kwamba kuna kudhihirishwa kumoja tu kwa Mungu.
On earth.
Hapa duniani.
And that is in Jesus Christ.
Na hiyo ni ndani ya Yesu Kristo.
God made humanity in Jesus Christ.
Mungu alifanya mtu ndani Yesu Kristo.
Huwezi
kukutana Mungu
except in Jesus Christ. Ndani ya Kristo.
Hakuna dini yote.
In no church.
Hakuna kanisa.
And you meet God.
Ambao nilikutana nao mna
Mungu. Only in Jesus Christ.
Ndani ya Yesu Kristo tu.
And you know the world.
Na kutoka kwa neema
ya Kristo.
Ambao limedhihirishwa katika mwili.
Hivyo
na maana Mungu
you meet Jesus
unakutana na Yesu unakutana na Mungu
kama Yesu. God was in Christ.
Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Akipatanisha na dunia na nafsi yake.
Jesus Christ shed his blood.
Yes, Christ alimwaga damu yake
to redeem us.
Ili atukomboe.
But here is the mystery.
Lakini hapo kuna siri.
The life is in the blood.
Uzima uko ndani ya damu.
Leviticus chapter 17.
Walawi 17
verse 11.
Mstari wa 11.
The life is in the blood.
Uhai uko ndani ya damu.
So the divine life of God.
Hivyo uzima wa kiungu wa Mungu
was in the blood of the Lamb of God.
Ulikuwa ndani ya damu ya mwana kondoo.
When Jesus Christ died.
Na Yesu Kristo alipokufa,
when he shed his blood.
Alipomwaga damu yake,
the life came back unto the church.
Uzima ulitoka kwenye ndani ya kanisa.
The same life of God.
Uzima ule ule wa Mungu.
And was in the Son of God.
Ndani ya mwana wa Mungu.
All the sons and daughters of God.
Ndani ya wana na binti za Mungu. Zaliwa upya
and we receive the same life.
Na tumepokea uzima ule ule.
Sons and daughters of God.
Ndio maana sisi ni wana na binti za Mungu.
As we read out a few more scriptures.
Kama na maandiko machache mengine zaidi.
About the seed of God.
Juu ya mbegu ya Mungu, mbegu ya Mungu.
From Genesis chapter 3.
Kutoka Mwanzo sura 3.
Verse 15.
Mstari wa 15.
The seed of God was announced.
Mbegu ya Mungu ilitangazwa.
The seed of God would come through the woman.
Uzao wa Mungu utakuja kupitia mwanamke.
To redeem us.
Kutukomboa sisi.
And to bruise the serpent's head.
Na kuponda kinywa cha shetani.
And to give us redemption.
Na kutupa sisi ukombozi.
The seed was promised throughout the Old Testament.
Uzao uliahidiwa katika Agano la Kale.
And I wish to read a few passages from the Word of God.
Na napenda nisome mistari michache kutoka katika neno la Mungu.
The first from Isaiah chapter 44.
Kwanza Isaya 44.
And I want you to place yourself within the Word of God.
Na nataka wewe sasa ujitie ndani ya neno la Mungu.
Today we must find ourselves in the Word of
leo,
God.
Leo, wewe inabidi ujione ujitafute ndani.
Amen. Because all the promises of God.
Kwa sababu ahadi zote za Mungu.
Yea and amen.
Amen.
Amina na kweli.
Our Lord.
Kupitia Yesu Kristo Bwana wetu.
Isaiah chapter 44.
Isaya 44.
Verse 3.
Mstari wa 3.
I will pour water upon the thirsty land.
Kwa maana nitamimina maji juu yake yaliye na kiu.
You read the verse.
Okay, nitasoma mstari wote.
Yes, 44 verse 3.
Kuanzia mstari wa 3 nasoma. Yes. Kwa maana nitamimina maji juu yake yaliye na kiu. Na vilito vya maji juu ya mahali pasafi. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako.
Amen.
Na baraka yangu juu yao utakao wazaa.
Amen.
I will pour out my spirit upon thy seed.
Nitamwaga roho yangu juu ya uzao wako.
Amen.
Thy seed.
Juu ya uzao wako.
Amen.
Isaiah chapter 53.
Isaiah 53.
Isaiah chapter 53 verse 10.
Isaiah 53 mstari wa 10.
You read the philosopher.
Lakini Bwana alidhika kumchukua. Alimhudumisha.
Amen.
Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake.
Amen.
Ataishi kulini.
When he will make his soul an offering for sin.
Atakapokuwa amehuzunisha,
then he will see his seed.
Sasa ataona uzao wake.
Amen.
Uzao wake.
Amen. The children of God.
Watoto wote wa kweli wa Mungu.
Are the seed of God.
Wao ni uzao wa Mungu.
Amen.
We read Psalms 89.
Tunasoma Zaburi 89.
Psalms 89.
Zaburi
verse 26 and 27.
Zaburi
Psalms
89.
Verse
26
and
27.
Yes, you read,
brother. 26,
29. Yes.
Zaburi 89, 29. Nitaweka mkono wake juu ya bahari na mkono wa kuume juu ya mto. Yeye ataniita, wewe baba yangu, Mungu wangu na mwamba wa wokovu wangu.
Amen.
Mimi nitamjalia kuwa mzaliwa wangu wa kwanza, kuwa juu sana kuliko wafalme wa dunia.
Amen.
Hata milele nitamwekea fadhili zangu na agano langu nitalifanya amini kwake.
Amen.
Wazao wake nao nitawadumisha milele. Na kiti chake cha enzi kama kiti cha mbinguni.
Praise be to the living God.
Sifa na ziende kwa Mungu aliye hai.
His seed, his seed.
Mbegu yake, mbegu ama uzao wake, uzao wake.
Shall endure forever.
Utadumu milele.
My beloved brothers and sisters.
Wapendwa dada zangu na ndugu zangu.
If we are born again.
Kama tumezaliwa upya.
We have received eternal life.
Tumepokea uzima wa milele.
Psalms 22,
Zaburi 22,
verse 30, we shall also read. Because it speaks about the seed. And then we shall go to other scriptures. Please read. Psalms 22, verse 30.
Wazao wake watamkumbitia. Kwa kuwa kizazi kitakachokuja.
A seed shall serve him.
Amen.
Uzao wake utamtumikia.
So there's a purpose connected to the church of the living God.
Hivyo kuna watu ambao wako katika kanisa la Mungu aliye hai.
We are here in the service of the Lord.
Tuko hapa tumtumikie Bwana.
We don't live for ourselves.
Hatuishi kwa ajili yetu sisi wenyewe.
We live for him.
Tunaishi kwa ajili yake. Okay, maandiko mengine mawili.
About the seed.
About uzao.
In Galatians chapter 3.
Katika Wagalatia sura 3.
Galatians chapter 3.
Wagalatia sura 3.
And here we shall read verse 19.
Na hapo tutasoma mstari wa 19.
To show you that Christ is the seed.
Kuonesha kwamba Yesu ni uzao.
And also to show you that we are the seed.
Na kuonesha wewe pia kwamba sisi pia ni uzao.
Amen. Chapter 3, 19.
Wa Galatia sura 3 mstari wa 19 nasoma. Torati nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya kukosa.
19. Galatians chapter 3.
Okay, wa Galatia 3 ni baba. Torati nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa. Hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Aliyeambiwa kwa mtumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe.
The seed would come.
Hiyo huyo uzao utakuja.
To whom the promise was made.
Ambaye kwa yeye ahadi ilifanywa.
Now we shall read in the same chapter.
Tutasoma hiyo Galatia 3.
Verse 29. To show you the placing of the children of God.
Galatians chapter 3.
Galatians chapter 3. Verse 29.
Mstari wa 29. Na kama nini wa Kristo? Basi mmekuwa uzao wa Abrahamu.
Amen.
Sawa sawa wa ahadi.
Hallelujah. If you are in Christ.
Kama wewe uko ndani ya Kristo.
You are a new creature.
Wewe ni kiumbe kipya.
You are in Christ.
Wewe uko ndani ya Kristo.
If you are in Christ.
Kama uko ndani ya Kristo.
You are that seed.
Wewe ni
chapter 13 Matthew That word is the seed.
Amen.
Amen.
Should I speak it better in English?
Okay.
The word is the seed.
Amen.
You can go to Mark chapter
4,
verse 14. You can go to Luke chapter
8,
verse 11. The word is the seed.
Amen.
And the sower of the good seed is the Son of Man. How can you go to Matthew chapter 13,
kwenda Mathayo 13,
verse 37 and
13?
Our Lord says, the children of the kingdom are the seed.
Amen.
Amen.
So that
you're
here,
you must step more.
Amen.
So we understand from the word of God, the oneness with God in Christ.
Ule kuwa mmoja ndani ya Kristo.
He, the Son of God.
Yeye mwana wa Mungu.
We are sons and daughters of God.
Na sisi ni wana na binti za Mungu.
Amen.
Yeye ni kuhani mkuu.
Hallelujah.
Yeye ni mfalme.
We are the kingdom of Christ.
Sisi ni wa tumetawala pamoja naye.
Was and is.
Yes, Christ.
Hallelujah.
Sons and daughters of God.
Wana na binti za Mungu.
Forever and ever. Now coming to the end time message.
Sasa kuja katika ujumbe wakati wa mwisho.
It is very, very important.
Ni muhimu, muhimu sana.
To know the promised word of God.
Amen. Neno la Mungu la iliyoahidiwa.
And to respect the word of God.
Na kuheshimu neno la Mungu.
The fear of God must return to the people of God.
Kwanza, kumcha Mungu lazima kurudi kwa watoto wa Mungu.
Too many people don't treat the word of God right.
Watu wengi hawasomi neno la Mungu jinsi inavyopaswa kuwa.
They read the word of God like a newspaper.
Wanasoma neno la Mungu kama gazeti.
You must never do that.
Usifanye hivyo kamwe.
This is the word of God. Respect the word of God.
Heshimu neno la Mungu.
Amen. God made the promise.
Mungu alileta ahadi.
In the prophet Malachi.
Katika nabii Malaki.
In chapter 3 verse 1.
Kuanzia sura tatu mstari wa kwanza.
Which was fulfilled in the ministry of John the Baptist.
Ambao aliyotimizwa na Yohana Mbatizaji.
I will send my messenger before thy face.
Nitamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu.
To prepare my way before thee.
Ili aiandae njia mbele yangu.
It was fulfilled.
Hiyo ilitimizwa.
At the beginning of the New Testament.
Wakati wa mwanzo wa Agano Jipya.
God gave another promise.
Mungu aliweka ahadi nyingine.
In Malachi chapter 4.
Katika Malaki 4.
That he will send the prophet Elijah.
Kwamba atamtuma nabii Elia.
Before the great and dreadful day of the Lord.
Kabla siku ile kuu na kutisha Bwana haijakuja.
Before sun turns into darkness.
Kabla jua lingeko kuwa giza.
And the moon into blood.
Na mwezi kuwa damu.
Before the time of grace is over.
Kabla muda wa neema hujaisha.
Before the day of salvation ends.
Kabla siku ya ukombozi haijakwisha.
Right at the end of the time of grace.
Kabisa mwisho mwisho wa wakati wa neema.
Before the great day of the Lord comes.
Kabla siku kuu ya Mungu haijaja.
And that day comes.
Na hiyo siku inakuja.
Because it's
ndani ya neno la Mungu.
You can go to the Old Testament.
Unaweza kwenda kwenye Agano la Kale.
To Isaiah chapter 13. Isaiah
13.
Read from verse
6.
You can go to the prophet Joel. You can go to the different prophets. Then you go to the New Testament. Right in the first sermon. In Acts chapter
2,
verse
20,
the apostle Peter said, the day of the Lord will come.
Siku ya Bwana itakuja.
And sun will turn into darkness.
Na jua itageuka kuwa giza.
And the moon into blood.
Na mwezi kuwa damu.
My beloved friends.
Ndugu zangu wapendwa.
In this book we call the Holy Bible.
Katika hiki kitabu ambacho tunakiita Biblia Takatifu.
The whole plan of salvation is written.
Mpango wote wa ukombozi umeandikwa.
Right to the new heaven and the new earth.
Amen.
When time will be no more. When eternity will set in.
In
Revelation chapter 21, John saw the new heaven and the new earth. He saw the new Jerusalem. Finally, our brothers and sisters, we have a wonderful future.
Amen.
If you go into the world, there's no future.
I want a future.
But we have a
future.
Let us say what we have to say.
I think
we are living in Bible days.
Amen.
Every child of God
will
respect the word of God. Because the word is the seed. And you believe the word of God,
then
I have to tell you, first you die to yourself.
Amen.
To your own way.
Amen.
You must die.
Amen.
John chapter
12.
There our Lord said, if the grain of wheat that is not sown into the ground, and if it not dies,
amen,
it remains alone.
Amen.
But when it dies, the life that is in the
seed,
that life comes forth. So first you die with Christ.
Amen.
And you receive the word of God.
Amen.
You die.
Amen.
There's a seed in your heart. And when you die,
with
the seed of the word in your heart, then the germ of life. Life is not in you. Life is in the word of God. The words I speak to you, they are spiritual. So you die with the word. You die to yourself. With the seed of the word of God. So we have many promises. We have the promise of the return of Christ. John chapter 14. Our Lord says, I go to
prepare.
Our Lord speaks about the signs of the end.
What are we to Alazunda Julia? Alama de la Commission.
He made the statement.
Alzema,
when you see all these things, not only when you read, so that you see. For 2,000 years, all could read. But we are the generation. our Lord said, when you see all these things
happening,
then you know it is near.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Go to Mark chapter 13. The Lord speaks again about the signs of the end times. And in verse 29 he says, when you see all these things you know it's near. And if you're going to Luke chapter 21, and you read all the Lord had said, and come to verse 31, then our Lord comes to the point and said, when you see all these things come to pass,
then
look up.
Amen.
Look up.
Amen.
For your redemption is right here.
Amen. Amen. Amen.
To know that we're now living very close to the return of Christ.
Amen.
In connection with that event, we have the understanding from the ministry of Brother
Branham
that he was told from the supernatural cloud on June the 11th, 1933, as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, you are sent with a message that will forerun the second coming of Christ. I believe it. There is the promised word of God for this day. End time message is the promised word for this day. And it's the word of God. You can never separate message from the word. If you meet the Lord, how can you walk together unless they meet first? Unless they agree. So first you meet the Lord in His prayer. Not brother so and so. And brother so and so. To be one with Him. But it's Enoch.
Brother Enoch.
We must walk alone. I should say this. There are so many different interpretations. But there's only one original word of God.
Amen.
Come back to the word of God.
Amen.
Every preacher here and somewhere else. If you cannot preach what you're preaching from the word of God, then you should not be preaching it at all. There are so many misunderstandings in the Bible. Every church explained the word of God. We have hundreds of different denominations. And everyone has the Bible. And everyone explains the Bible. Everyone has their own teachings, their own practices. But there's only one Bible.
Lakini kuna Biblia moja.
But everybody understands it.
Lakini kila mtu anaelewa na kutaka mwenyewe.
Now we have the same situation in the message of the hour.
Sasa hali hiyo imekuja ndani ya ujumbe wa wakati.
So I'm here to tell you.
Sasa niko hapa kuambia.
The time is come.
Muda umefika.
To come back to the word of God.
Rudi kwenye neno la Mungu.
Kubaliana
na neno la Mungu.
To walk with God.
Kutembea na Mungu.
According to his word.
Kulingana na neno lake.
To believe as the scripture says.
Uamini jinsi maandiko yanasema.
In the New Testament.
Katika Agano Jipya.
In Matthew 17,
katika Mathayo 17,
verse 11,
mstari wa 11,
our Lord confirmed the promise from the Old Testament.
Bwana wetu anathibitisha ahadi za Agano la Kale.
You know it by memory. Matthew chapter 17,
Mathayo 17.
This is a very important statement of our Lord.
Msemo wa muhimu sana ambao Bwana wetu alisema.
Because if it would only be a promise in the Old Testament,
kama ilikuwa tu ni ahadi katika Agano la Kale,
then we could say, why where is it in the New Testament?
Sasa katika Agano Jipya.
So we have the prophets in the Old Testament.
But we were actually talking about the Kale.
In Malachi chapter 4,
Malachi,
I will send you Elijah the prophet before the great and terrible day of the Lord comes. Now we're looking into the New Testament. Into Matthew 17.
Matthew 17.
Verse 11. And Jesus answered and said unto them, Elijah truly shall first come and restore all things.
Kweli Elia yuaja kwanza naye atarejesha yote.
Who is the preacher to deny the promise of God?
Muumini ni nani hata akane ahadi ya Mungu?
You come to the understanding of what restoration means. 1 Kings chapter 18. Here our Lord shows us what happened on Mount
Carmel.
We don't have to read all the chapters. You know what happened. In 1 Kings 18, the prophet of God called the people of God together.
Aliwaita watu wa Mungu pamoja.
And then he gave the challenge.
Challenge.
How long will you move on this side? How long will you walk in your own way? How long will you follow Baal? How long will you follow Asherah? How long? The time has come. And there it happens.
Now, halfway, but okay.
There it happened. The prophet Elijah,
Nabi Elia,
took 12 stones.
According
to the 12 tribes.
Ambayo inalingana zile kabila 12.
And he restored the altar of the Lord.
Na kairejesha ile madhabahu ya Bwana.
And the altar of the Lord was restored.
Baada ile madhabahu ya Bwana kurejeshwa,
he put the sacrifice. And he poured water on the
sacrifice.
And then he looked towards heaven. And said, Lord God of
Israel,
let it be known today. Thou art the only true God. Verse 37 is very important. In 1 Kings chapter
18,
verse 37 we read.
Nasoma mstari wa 37 wa sura ya 18 mstari wa 37
verse 37. Hear me, O Lord, hear me, that this people might know that thou art the Lord God, and that I am your prophet, and you have turned the heart back again.
Mstari wa 37 ni mimi na usoma wote. Unisikie e Bwana, unisikie. Ili watu hawa jue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu na ya kuwa wewe umewagauza moyo wa kurudie.
I will send you Elijah the prophet. I will send you Elijah.
Mimi ni kama Elia nabii kwenu.
Nitumia.
Nitatuma Elia kwenu na Elia nabii kwenu.
And here we just read.
Na hapo tumesoma tu.
God turned the hearts of the people back to him.
Kwamba Mungu aligeuza mioyo ya watoto kwa Mungu.
Amen.
Amen. Vichwa,
the heart.
Amen.
Hiyo ni ya muhimu sana.
God does not speak to our pitch.
Mungu asemi na vichwa vyetu.
God speaks to our heart.
Amen.
Mungu asemi na mioyo yetu.
Hiyo
Mungu aligeuza mioyo ya watu wake kumwelekea Mungu.
What about the message of the hour?
Sasa ujumbe wakati wa mwisho umefanyaje?
Hallelujah. Back to God.
Tumerudishwa tena kwa nyuma kwa Mungu. Kwenye neno la Mungu. Jinsi ilivyokuwa mwanzo.
So we believe according to the scripture.
Hivyo tunaamini kulingana na maandiko. Kwamba kuna Mungu mmoja tu.
Not three.
So wawili sio watatu. Kuna Mungu mmoja tu. Na huyo Mungu mmoja huyo akifunua mwenyewe huko mbinguni kama baba
yetu.
Hivyo ndivyo tunaomba
baba yetu
aliye mbinguni.
The same God,
Mungu yule yule
revealed himself,
alifunua tena
in Jesus Christ, his only begotten Son,
yeye ni mwana wa pekee wa Mungu.
That's what the scripture says.
Ndipo maandiko yanasema.
And the same God,
na Mungu huyo huyo,
lives in us.
Anaishi ndani mwetu.
Kwa
njia ya Roho Mtakatifu.
God is our Father.
Mungu ni baba yetu.
Amen.
Many manifesting himself in the Son
akijidhihirisha mwenyewe ndani ya mwana
for one great purpose
kwa lengo moja kubwa
Galatians chapter 4
Wagalatia sura 4
from verse 4
kwanza mstari wa 4
you place us back as sons and daughters of God
ili kutuonyesha tena tuwe mwana na binti za Mungu
possession
tuwe katika miliki
yake in the name of the Lord
kila bwana barikiwe
ndipo
tunajua
the Godhead
kwamba Mungu yule baba Mungu mmoja
we believe this with all of us
tunaamini hivyo kwa moyo wetu
amen one lord
one mmoja imani moja
amen
mmoja
When our Lord made the statement,
when we go to Sema Samu,
in Matthew 28,
katika Mathayo 28,
verse 19,
mstari wa 19,
that we should preach the gospel to all the creatures,
kwamba kuhubiri injili kwa kila kiumbe,
and baptize the people into the name
kwa jina,
of Father,
Son, na Baba na Mwana
So we understand.
Hivyo tunaelewa.
From the scripture,
kulingana na maandiko,
the apostle Peter was there.
Mtume Petro alikuwepo pale.
When Jesus spoke these words.
Yesu alisema maneno. Petro alikuwepo pale.
Amen. The day of Pentecost.
Na siku ya Pentecost ilipofika,
the first sermon was preached.
Hawia kwanza ndio alitolewa.
And the people were asking.
Na watu wakauliza maswali,
what must we do?
Sasa tufanyeje?
Amen.
Na jibu lilikuwa,
repent everyone of you.
Tubuni kila mmoja wenu.
Amen.
Nambatizwe
in the name of Jesus
kwa jina
la
Yesu.
Hiyo ndio hayo ndio mahubiri ya kwanza. Ndio batizo wa kwanza.
Tayari the New Testament church
kitu ya kwanza kanisa la Agano Jipya lilikuwa linaanza.
The day of Pentecost.
Siku ya Pentecost.
Rose inauguration of the church of God.
Siku ya kuanzisha kanisa la Agano Jipya.
Sermon must be as the first one.
Na kuwa mbegu ya mwisho lazima iwe kama ilivyokuwa mbegu ya kwanza.
But if you go to all the denominations,
sasa ukienda kwa madhehebu yote,
they go by what they call the apostolic creed.
Wanasema wanatembea na wakati wanachoita kanuni ya mitume, katika imani ya mitume.
And you can go from church to church.
Na unaweza kwenda kanisa na kanisa.
Not only to the big church,
sio tu kwa makanisa yote makubwa.
Also to the other church.
Hata kwa makanisa madogo madogo.
Amen. All denominations.
Madhehebu yote.
Share the apostolic creed.
Wanakubaliana na hiyo imani ya kimitume.
Which was formulated.
Ambayo ilitengenezwa.
At the Council of Nicaea.
Katika wanaita mkaguzo wa Nicaea.
In 325.
Mwaka 325.
Now I'm asking you.
Sasa naulizeni.
In the presence of God.
Now we say nini mbele za Mungu.
My decision is already made.
Mimi uamuzi wangu tayari.
I believe as the scripture says.
Ninaamini jinsi maandiko yasemavyo.
For me this is the apostolic teaching.
Mimi kwa mimi hii ndio mafundisho ya kidini.
This is the apostolic baptism.
Huu ndio ubatizo wa kidini.
Not what some church fathers did.
Sio kile ambacho baba mtakatifu alifanya alisema.
But here is a deception.
Hapo ni kudanganywa.
All church.
Na kanisa yote.
Unite with Rome.
Yanaungana na Rumi.
Because they have the same formula for baptism. The same.
Kwa sababu na mambo yanayofanana na pana hata kwa ubatizo inafanana.
And now at this time,
na sasa kwa wakati huu,
when all the Protestant churches,
oh makanisa yote ambayo ya Protestant,
look back to Rome,
yanarudi tena kuangalia hili ambacho Rumi inafanya,
and to be united,
na yataungana na Rumi.
I come from the country of Reformation.
Mimi yeye natoka katika nchi ambayo ndiko haya wa Protestant walianza.
In many publications,
katika maandishi mengi, magazeti, vitabu,
the churches speak about this.
Makanisa yanazungumzia kuhusu hilo.
That in 2017,
mpaka mwaka 2017,
it would be 500 years ago. In 2017,
mwaka 2017, itakuwa miaka 500
when the reformation took place,
tangu mambo ya Protestanti alipoanza,
when Martin Luther made the 95 theses at the church in Wittenberg,
pale ambapo kwa mara ya kwanza Martin Luther aliweka yale matangazo yake 95 ya kupinga mafundisho ya Katoliki,
protesting the Roman Catholic Church,
akipinga mafundisho ya Katoliki,
but now they are writing,
lakini sasa wanaandika,
that after 500 years wanaandika of separation,
baada ya miaka 500 ya kutengana,
would also be one.
Sasa lazima tuwe rudi tena kitu kimoja.
Hear me, I say this in the name of the Lord.
Sikia nasema kwa jina la Bwana.
There are two united ways.
Kuna muungano aina mbili.
One under Rome.
Moja chini ya Rumi.
Were the Antichrist.
Na mpinga Kristo.
And one under Jesus Christ. Say again, this is the calling out time.
Who do I have to appoint on God?
Keep my people come out from the mountain.
Thus
says the Lord in His word.
Kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Kristo ana nini cha kufanya mbele yali? Mapenzi ya Kristo.
There is a separation.
Kuna kutengana, hakutengwa.
But here is the mystery.
Hapa kile kuna siri.
Only if you meet the Lord in His word for this day.
Bwana, lazima kukutane na Bwana katika neno lake la wakati wa leo.
His promised word for this day.
Neno la ahadi la wakati wa leo.
Must become a direct revelation to you.
Na vivyo kwa kama ufunuo kwako binafsi.
You must understand.
Lazima uelewe.
By the Holy Spirit.
Kwa kupitia Roho Mtakatifu.
That this is the last message.
Kwamba huu ni ujumbe wa wakati wa mwisho. Mwisho kwa mwisho.
The return of Christ is coming near.
Kurudi kwa Kristo ni karibu sana. Hivyo nabii turudi
to the word of God.
Kwenye neno la Mungu.
And all of you
na ninyi nyote
who have not yet been baptized
ambao bado hamjabatizwa
in the name of the Lord,
kwa jina la Bwana Yesu Kristo,
please receive it today.
Amen.
Tafadhali ubarini leo.
The most shocking statement Brother Branham made.
Kuna statement moja ya kutisha ndugu Branham alisema.
It still with me today.
Ninao hiyo siku zote.
He made the following statement.
Aliwahi kusema huu.
Every person baptized in the formula.
Mtu yeyote aliyebatizwa kwa formula na natrain
na Father, Son and Holy Ghost.
Aliyebatizwa mtu yeyote aliyebatizwa kwa formula ya Baba na Mwana na Mtakatifu.
Is baptized into the Roman Catholic Church.
Yeye anabatizwa awe Roman Catholic.
That was many years ago.
Hilo neno alisema zamani
sana. I was shocked.
Mimi mwenyewe yani alishtushwa.
I knew the Lord as my Savior.
Mimi nilimjua Bwana kama
Mungu. I was baptized with the Holy Spirit.
Nika akabatizwa na Roho Mtakatifu.
I was already a convention speaker.
Tayari alikuwa ni mtu ambaye ana
nguvu.
Alikuwa na nguvu kwa sababu kuhubiri kwake.
But I was baptized in the formula of prophecy.
Lakini alikuwa amebatizwa katika huo mtindo wa jina la Baba na Mwana Mtakatifu.
And now Brother Brennan says,
sasa Mkwama anasema
that everyone
kama mtu yeyote aliyebatizwa kwa formula
is baptized into the Roman Catholic.
Amebatizwa awe Roman Catholic hata kwa sehemu nyingine.
Mama. So that's just Lord God.
Because I want to need
for this come.
Sasa ikatokea kwangu mimi.
I have to pray.
Nikabidi niombe.
The boss of the fight.
Ilikuwa ni kupigana ni vita.
I looked at the Christians. nilikuwa niliwapeleka watu wengi kwa Bwana, sasa nikaja kuelewa kama nahubiria wengine ubatizo kwa jina la Bwana Yesu Kristo, mimi mwenyewe na mimi batizo huko.
Amen.
Went to the river
and we baptized each other, one
brother at a time. Don't argue
with God.
Usibishane na
Mungu. Amen.
Amen.
You go to Acts chapter
2, verse 38.
Acts chapter 8.
Matendo sura
8. Matendo
sura 8.
Verse 16.
Mstari wa 16.
Acts chapter 10.
Matendo sura 10.
Verse 48.
Mstari wa 48.
Acts chapter 19.
Matendo 19.
Verse 5.
Mstari wa 5.
And then the apostle Paul.
Na hapo mtume Paulo.
In Romans chapter 6.
Romans 6.
Includes himself.
Na yeye mwenyewe anajitia ndani.
Amen. We all who are baptized in Jesus
Christ. Amen. This is what about the baptism.
We're all baptized into His death.
The baptism of the Christ.
Amen. Acts chapter 2.
Matendo sura pili.
Verse 42.
Mstari wa 42.
And they remained in the doctrines of the apostles.
Now walidumu katika mafundisho ya mitume.
Amen.
Wapendwa ndugu zangu na dada zangu.
Many things should be said.
Wengi wangeweza kuokolewa leo.
There are so many things.
Kuna vitu vingi leo.
In connection with the end times.
Ambao vinahusiana na ujumbe wakati wa mwisho.
Let us finish with this one special thought.
Tumalize na kitu hiki kimoja.
To restore.
Amen.
And never forget.
Now,
how can two walk together?
Inawezekanaje watu wawili watembee pamoja?
Unless they agree.
Kama hawakubaliani.
If you don't agree with the word of God,
kama hukubaliani na neno la Mungu,
you have imagination.
Una mafikira yako.
But you're not walking with God.
Lakini utembee na Bwana.
You can only walk with God.
Unaweza kutembea na Mungu.
If you agree with His word,
na kubaliana na neno lake.
Are you taking it seriously?
Jeff, nachukulia hapo makini.
Amen.
Was walking with God.
Enoch alikuwa anatembea na
Mungu. Amen. He had the testimony in his hands.
Alikuwa na ushuhuda ndani ya moyo wake.
That he was pleasing God.
Kwamba alimpendeza Bwana.
One day he was walking on earth.
Na siku moja alikuwa akitembea hapa duniani.
And then he was taken to glory.
Na akachukuliwa kwa namna hiyo.
The scripture says.
Andiko linasema.
In Matthew chapter 24.
Matayo 24.
The day comes.
Siku inakuja.
Two will be in the same field.
Wawili watakuwa shambani.
One will be taken.
Mmoja atachukuliwa.
Two will be on the traveling on the same field.
Watu wawili watakuwa wanatwanga.
One will be taken.
Mmoja atachukuliwa.
Amen.
Two will be on the same bed.
Wawili watakuwa kwenye kitanda kimoja.
One will be taken.
Mmoja atachukuliwa. Kina taacha.
Amen.
Mzangu na dadangu.
This will be the reality.
Hili jambo mwenye atakuwa halisi.
Amen.
You today.
Na waombeni leo.
In the name of the Lord.
Kwa jina la Bwana.
Don't go by impression.
Usiende kwa kuvutiwa tu.
Don't go by blessings only.
Usiende kwa ajili ya baraka.
Don't go by feelings.
Usiende kwa mawazo yako.
Feelings are wonderful, blessings are wonderful.
Oh, kusikia baraka ni nzuri sana.
I'm asking you.
Na kuomba.
Meet the Lord.
Sikana na Bwana.
Agree with Him.
Kubaliana naye.
Be one with Him.
Wewe uwe mmoja na Bwana.
Thou in me and I in them.
Baba, wewe ndani mwangu na mimi ndani yako. Ili tuwe mmoja.
Not one with Rome.
Usiwe mmoja na Roma.
One with Jesus Christ. One in the message of the hour.
Katika ujumbe wa
God. One in the word of God.
One mmoja katika neno
la Mungu. Restore to the Bible teaching.
And
beg in the name of the Lord. Respect the word of God. Don't respect the word of God. The Lord will not even speak to you. First, respect the word of God.
Yes. Amen.
And it's revealed to us.
Amen.
In other cities, we spoke about different subjects. And here we have just spoken mainly about meeting the Lord, being one with Him, preparing for the return of Christ.
Okay.
In Matthew chapter 25, 10 virgins are on the way to meet the
Christ.
How can two walk together unless they meet?
So in Matthew 25,
the virgins go out to meet the Lord. The bride walks out to meet the bridegroom.
Bibi harusi anatoka akitembea aenda kukutana na bwana harusi.
Have you agreed with this? Now the bridegroom shares the mysteries with the bride.
Sasa bwana harusi siri zake anashirikiana na bibi harusi.
All the mysteries he is not from Genesis to Revelation were made known to us.
Zitajulishwa kwetu.
By the Holy Spirit.
Na Roho Mtakatifu.
It was not Brother Branham who opened the seven seals. It was the Lamb. It was the Lamb of the tribe of Judah. God uses man.
Mungu anatumia watu.
But we give all the glory to God.
Lakini wote tunampa Mungu.
Katika
jina la Kristo. Hivyo tunaelewa.
The opening of the seven seals has taken place.
Ufunuliwa kwa miungu saba kulishafanyika.
And I was together with Brother Branham.
Na nilikuwa pamoja na ndugu Branham.
Just a few weeks before the opening of the
seven. Wiki chache tu kabla ya kufunuliwa kwa miungu saba.
I've said this before.
I knew
Brother
Branham for 10 years.
I drove in the same car.
Right. Ate
with him at the same
table. Was in his
meetings in Europe and in the USA. And since 1955, when I met Brother Branham for the first time, I had a desire from the first meeting to know what he teaches and what he believes. Because I saw that God is with him. I've seen Bible days. I've seen people born blind to see this. I've seen what is written in the four Gospels. I've seen Bible days. I've seen the restored ministry of Brother
Branham.
Our Lord said, John chapter 14, verse 12, the works that I do will you do also. And in John chapter
5,
verse 19 and 20, our Lord said, the Son of Man, in his prophetic office, the Son can do nothing.
hakuja kwenye
sababu
isipokuwa kile anachomwona Bwana anafanya. Na ndivyo ilivyo.
The same ministry.
Huduma hiyo hiyo
repeated before my eyes.
Ilirudiwa tena mbele macho yangu. Ndugu Branham alikuwa ajunze Kijerumani.
But every verse he prayed for.
Lakini kila mtu aliyemwombea
God showed.
Mungu alikuwa anamuonyesha.
Who the person is.
Huyo mtu nani?
Where they come from.
Alikuwa anatoka wapi?
The city they live.
Mji alikuwa anaishi.
The industry.
Ugonjwa alikuwa nao.
I saw it.
Niliona hiyo. Nilisikia hiyo.
I was there when he
nilikuwa pale kwenye anafanya hayo.
So I was eyewitness.
Sasa mimi ni shahidi wa macho. Ni mtu na shahidi wa kusikia.
The greatest ministry ever happened on the face of the earth.
Huduma kubwa kabisa leo kutokea hapa katika uso wa dunia.
I saw.
Niliona kwa macho yangu.
And in connection with that ministry.
Na kuhusiana na hiyo huduma.
The last message is going forth.
Ujumbe wa mwisho unatoka sasa.
And I remember the day.
Na nakumbuka siku.
There are two special days.
Kuna siku mbili ambazo maalum.
One day in 1958.
Moja ni mwaka 58.
When Brother Branham said,
wakati Bwana alisema,
Brother Frank, you will return to Germany with this message.
Brother Frank, utarudi Ujerumani na huu ujumbe.
I met Brother Branham at different times.
Nilikutana na Bwana mara nyingi.
But then in December 62.
Lakini mwaka 62 mwezi Desemba.
In reference to the spiritual food.
Katika kuhusiana na chakula cha kiroho.
Which Brother Branham was shown to put in store.
Ambacho Branham alionyeshwa aweke store.
And the Lord had also spoken to me.
Na Bwana pia alikuwa amesema na mimi.
On April 2nd, 1962.
Tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 62.
You don't need to believe this.
Si lazima uamini.
But I'm telling the story.
Lakini mimi sizungumzi story.
I'm telling
an experience.
Ninakuzungumza
kwa
hoja.
Hiki kitabu cha Mungu kiko mbele yangu.
I heard the voice of the Lord.
Nilisikia sauti ya Bwana.
Amen.
Na masikio haya.
Amen.
Kama jinsi nimesikia sauti yangu. Mwezi wa 4 tarehe 2
1962.
Mwaka 62. Ilikuwa ni Jumatatu
asubuhi.
Niliamka asubuhi. Nikajiandaa kwa ajili ya
kuingia.
Nikaenda dirishani. Nikafungua mapazia, nikatazama nje ya dirisha. Siku mpya ilikuwa inaanza. Lakini jua lilikuwa bado halijatokea. Hivyo usiku ulikuwa umeisha. Nikarudi chumbani. Nikaomba kidogo. Na baada ya kuomba, nikaangalia kuelekea dirishani.
From up but from the right like
this. Na kutokea kulia kama hivi.
The voice of God.
Sauti ikaja.
In the German language.
Ikaja kwa lugha ya Kijerumani.
Which is my mother tongue.
Ambayo ndio lugha yake yeye.
And the Lord said these words.
Na Bwana akasema neno hili.
My servant.
Mtumishi wangu.
Your time for this city will soon be over.
Muda wangu wa kufanya kazi katika mji huu karibu unaisha.
I will send you to other cities.
Nitakutuma katika miji mingine.
To preach my word.
Utahubiri neno langu.
And because the voice came from up, from the right.
Na kwa sababu sauti ilikuja kama kutoka kulia.
I just fell off the couch.
Akaanguka kwenye carpet.
Had no strength left in my.
Hakuwa na nguvu ambayo ilibaki ndani ya mwili.
Only after some time.
Baadaye kidogo.
I could stand to my feet.
Akaweza kusimama.
And I was just shaking like this.
Na alikuwa anatetemeka tetemeka.
And I looked towards the window.
Na akaangalia kuelekea kwenye dirisha.
And I said, dear Lord.
Na nikasema, Bwana Mungu mpenzi.
They will not hear me.
Hawatonisikia.
They can hold things in plenty.
Hivyo vitu vyote wanavyo katika wingi.
They are not ready to listen.
Hawawezi kusikiliza.
I have just finished saying these words.
Nilipomaliza kusema maneno.
But the Lord spoke a second time.
Bwana akasema kwa mara ya pili.
My servant, the time will come.
Mtumishi wangu, muda utakuja.
When they will hear you.
Watakusikia.
Amen.
Amen.
Weka chakula galani.
Amen.
Mungu ni hakimu wangu. Leo na siku ya hukumu.
Amen.
Weka chakula balani. Kwa sababu njaa kuu inakuja. Ndipo utasimama kutana na watu. Ili uwape chakula. Na unyofa mwe mbele
yetu.
Mimi nikatoka inakuwa ni njaa ya kawaida. Hivyo nikaanza kuweka chakula ndani ya store.
God just forgive me.
Mungu anisamehe tu.
Then I took a flight to see Brother Frank.
Hivyo nikachukua ndege kwenda kuona ndugu Branham.
And he said, Brother Frank,
nikakutana na Brother Frank.
You misunderstood. You misunderstood.
Akaniambia, ndugu Frank, hukuelewa kile ambacho Bwana alikwambia.
You thought there would be a natural
family. Ulifikiri kwamba itakuwa ni njaa kawaida.
And you stole it in that.
Na umeanza kuweka chakula cha kawaida.
But God will send a family.
Lakini Mungu atatuma njaa.
To hear his word.
Kusikia neno lake. Jinsi Amosi alisema. Katika sura ya 8
mstari wa 1.
Baba Mungu anatuma njaa ya kusikia neno lake. Na chakula ambacho wewe unatoka kutoka ndani
is the promised word of God.
Ni neno la Mungu lililoahidiwa kwa ajili ya siku ya leo. Na hilo neno liko ndani ya kitabu cha ujumbe ambao liko ndani ya ujumbe ambao unarekodiwa.
So even when Brother Dan was still alive,
hivyo hata wakati ndugu Dan alikuwa angali anaishi,
I grew under his ministry.
Nilikuwa chini ya huduma yake.
I know his sermons.
Nilijua mahubiri yake nje na ndani.
But if somebody tells you,
na kama mtu akwambia
that Jesus has already come,
kwamba Yesu amesharudi,
just forget it.
Huyo samsama tena haya.
Amen.
Ili mradi tu yeye na mimi tuko duniani. Yesu bado hajarudi.
Amen.
Kama akirudi,
we go.
Chochote Mungu anachokiahidi katika neno lake. Chochote Yesu Kristo. Yesu Kristo ni
uhalisi.
Kuja kwa Baba ni kweli jambo halisi. Kifo cha Yesu Kristo ni kweli jambo halisi. Itakuwa ni jambo halisi. Waliokufa katika watafufuka kwanza. Nayo jambo itakuwa ni halisi. Itabadilishwa. Itakuwa ni jambo halisi. Nakutana na Bwana.
Amen.
Andiko moja zaidi.
Matayo
25.
Verse 10.
Mstari wa kumi.
They that were ready,
wale ambao walikuwa tayari,
went into the marriage,
walikwenda kuingia harusi,
and the door was
na mlango.
Amen.
Je, uko tayari?
Amen.
Uko tayari? Je, umeshakutana na Bwana?
Amen.
With his word,
je, unakubaliana na neno lake?
Amen.
Na unatembea na Bwana? Bwana atarudi wakati.
Amen.
Yeye atakuonyesha kutoka kitabu.
Special. especially with the promises in reference to Israel.
Zaidi sana kuna ahadi kuhusiana na Israel.
I say this once again.
Na kila nasema hivi kwa mara nyingine tena.
We're not only at the end time.
Hatuko tu wakati wa mwisho.
We are at the end of the end time.
Lakini tuko mwisho wa mwisho wa wakati wa mwisho. Who ndio ujumbe wa mwisho
to the last church age,
wakati wa mwisho wa kanisa,
the message of restoration,
ujumbe wa urejeshwa,
the message of calling out,
ujumbe wa kuitwa kutoka,
bring us back to God,
na kuturudisha kwa Mungu ndani ya neno lake,
to separate us from all that is
dead, na vyote ambavyo vinahusiana na mchanganyiko na urumi, na kufundisha pale tunapaswa
under Christ the
tukiwa chini ya Kristo ambaye ni kichwa.
So we just give praise unto
God, even tunamsifu Mungu kwa neema kubwa neno moja tu la mwisho tu sana.
You know, I live in this world.
Najua
I live. The Lord said,
Bwana akasema,
you did not recognize the day of your visitation.
Hamkuitambua siku ya kuzaliwa kwenu.
It was too late for them.
Ilikuwa kwao ndio wamesha kuchelewa milele.
Let me finish in saying this.
Acheni maize kwa kusema hivi.
If you miss God's day of visitation now,
ukikosa siku yako ya kutembelewa na Mungu leo,
there will be no second opportunity.
Hakuna nafasi ya pili ambayo Mungu atakupa.
This is the day the Lord has made.
Hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya. Siku ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yako.
Hear the message of the Lord. Hear the message of the Lord.
Ujumbe wa wakati wako.
Receive the word of God.
Pokea neno la Mungu.
Recognize your day.
Yes. Yeah.
Be part of the bride of Christ.
Who is there? Be restored.
Be restored. Be restored. Meet the Lord.
Amen.
If we will.
Kubaliana na ngo. Tembea pamoja na. Na siku moja. Comme vous pouvez aller, vous tombez à la bonne esprit.
À t'entendre avec
lui. Non, vous ne pouvez pas y aller.
pour que ce jour-là, il vienne te prendre dans la vie. Et que tu n'as pas encore été baptisé correctement. L'occasion t'est donnée aujourd'hui. Ne regarde à rien d'autre que à la parole de Dieu que tu es là. Ne regarde pas à la dénomination. Ne regarde pas à ta maison. La fin arrive. Dieu vient chercher son
Église.
Si tu es prêt à être baptisé au nom du Seigneur Jésus, de marcher avec cette parole,
entrer
dans le programme de Dieu, lève simplement ta main là où tu es. Nous allons prier. Pendant que nous avons les têtes inclinées, est-ce qu'il y a quelqu'un? Lève ta main, mon frère. Lève ta main, ma
soeur.
Oh, que Dieu soit loué.
Amen.
Que Dieu soit loué. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ça, à la fin du culte, vous pouvez le voir.
Oui, je ne vais pas attendre pour vous.
Mais nous allons nous orienter. La famille est à maintenant, nous allons ensemble chanter un cantique.
D'accord, je ne vais pas nous dire, mais
vous n'allez pas oublier votre âme. Vous verrez, il n'a été là.
Thank you.